Double four, double two, like
real dub.
Little bomb.
Abahungu dukoze iyipanga baravuga iki ko turi mu Rwanda zishore zigize abarwasti inkundo nihuze twabaye abatrafta barashaka duhora imihanda urugamba dukora ruzashimana nsababona mukamba kamba nimutaze kuzambara ikamba nsababona mukamba kamba nimutaze kuzambara ikamba skima bra
Sifte time na kesa magwede ndashaka gusoma birenze amakaye feeling zanje zipo ubunebwe ndashaka gusiza ikibanza kirehe ndibuka ho mubanga biri hene nari nsuko ngafashe mbaye umukire uvuga bavati nkabyumva nkarenge borikiye dumufunga ni muke reason me nibukenda muke nibutse ko nari back na sako sorry musoni simiza amasako sitari yanoje gushaka mayila 7 day mora nca kubuzima crazy how gushaka ibiseri muri isi nuza mena umuceri real love rabizi ni araja nutumenye life maniga muri isi yuzuye abajuda nurukundo rusabi faranga n'imihanda yuzuye mamabara izo question ni zibisubizo papa sinugusha kumufungo ikosa nukurara mabuso nuzangereranye n'abazima izivase nandika n'inzima ndikumuvuda kurenze gihuha nuwangereranye n'abazima ella is Abahungu dukoze ibanga baravuga iki ko turi mu Rwanda izishore zigize abarasti inkundo nihuze twabaye abatrafta barashaka duhora imihanda urugamba dukora ruzacimana nsababona mukamba kamba nimuteze kuzambara ikamba nsababona mukamba kamba nimuteze kuzambara ikamba ey nimuteze kuzambara ikamba nsababona mukamba kamba
Double four, double two, line. Yo, twe dukoze ibanga, have money gutasa n'ubuzanga ku rugamba dusenga rugaba, ntacyo wambize udafite umufasha, yiga, utavuga gukaba, uri gitaramba rusha amababa, nabo bana tubate makara, njyewe na Debo dufate umupaka, urabyumvira Sara, maniga izi njye ndimo ndakaba, kaba, yo, narose gukaya, nsanga aho muba mfite mu hazaza, ahazaza materera fasta, ndimo ndakaya nisanga ndi master, ibi bintu mbikora nka mafia, petura Sara ndagusiga bariya, ayisoya ndagusiga bariya, izina sazanye nubaha Maria, bamwita vumiriya bicura beshya mubona nka kanyina uravuga nkufata nk'uruga gendaga kibyo nakunda ni puta warayobye yobera ku nkuba bazana java kurabu rukuri iyo dukora bifite urumuri reba imibiri twisiga ikimuri babaniga baragu gicuri bacyumva ibenga barafata ukuri babaniga baragu gicuri bacyumva ibenga barafata ukuri fa
Beautiful.
Double four, double two, double line.